flipa zama sneakers, bora nitoke one point to the other, bora kufika unalala njaa na hapo imekwama kwa shingo, kusota syndrome my rapper floss na bling when it's sauce bolo kijaza fridge chakula ifiki kwa tubo kaa botai kama jeans imefade wangapi wamedai dunia inge kwa poa mtoto angecheka haha akizaliwa ange cry nifike level ya D-Band, Two Face, Jay-Z, Beyonce, the price of fame isiwe kuongeza lanes barabara hill.
Hiyo radio ni parliament yangu ina speaker kama area na panda juu ya stage niweze sikika. Hiyo radio ni parliament yangu ina speaker kama area na panda juu ya stage niweze sikika.
Fast cars, fly fast class, same category, fake, fat, fanta, si lazima either jela ama pilo tumejenga, sote tuko iko, tumezungukwa na four walls. Difference ni una key, yeye na waki, lead, sip, za alcohol, I drown mawazo, J-God, angekuwa na usa airtime, O2, oh you ponytail, hairband, door mob, rubber band, show me bro, live band, bread na fourth, blue band. Ponytail, hairband, door mop, rubber band, show me grow, live band, bread na fort, blue band. Hautakosea kuniita bandits, kibao opportunities. Hautakosa kaa fish kukufa dehydrated, thirsty. Gabi nyumba employment, acute angle. Ukipoint 9 degrees kwa God, hiyo ndio the right angle. Distraction ya hell, wana measure na thermometer. How hot, salvation heaven, sumeno tape measure. Nikapata cross.
Hiyo radio ni parliament yangu ina speaker kama area na panda juu ya stage niweze sikika. Hiyo radio ni parliament yangu ina speaker kama area na panda juu ya stage niweze sikika. Napanda 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 juu ya stage niweze sikika.